Oxi, as que fone, Ukipata kasi piga kasi, yua kasi, yua kasi. Mwenzio siladi rakuwa sakuwa. Kama polisi moja pasi, moja pasi. Kodo tunapata begu kiankasi, kiankasi. Echabacha. Tupake madini kweli, tupate madini. Na madini wanye biashara zee, tuya mtu wa msini. Tupige story zee, mbaju mkutwa nini. Sato nini, kifare yo mwene kwa talisi nini. Sata disi nini. Mina kuna ngule tu. Usela soko piga piga misile tu. Misile tu. Maska ni makelele tu. Kelele tu. Boni gyal, kosa kwa sim gyal.
Now all my summers, me pack up some matches. Me na border west, wa pelelez matches, matches. Me na pack up some chips. Me kill now jump up skills in a fish and chips. Hey, hey. Me na kona kule tu, me na kona kule tu, me na kona kule tu. We sell us up to bigger, bigger. Me sell it to, me sell it to. Scan him a killer to. Money gyal, cause I cost him gyal. Tuna futa ma chempele tu. Tuna futa ma chempele tu. Tuna futa ma
Tu es là.
Unanjuela, shembe kibe. Unanjuela, shembe kibe. Et moi j'ai joué là. Grand cruelle, grand cruelle, grand cruelle, grand cruelle, grand cruelle.
Je suis un peu plus bas.